SL on the beat.
Oh, acum nyama. Brother Nasir.
Juni boy akitokeza ananawirika kanishangaza roho ya pasuka najiuliza au malaika kanisawaza kweli meumbika ashanipagawisha wazaidi sioni akilisha nirusha ni sasa majununi akilisha nirusha hoi majununi ndiye yangu maisha kimkosa sifoni
tumse bahut pyar kar di
maisha ni na kuitaji
tumse bahut pyar kar di
wala we na taraji
tumse bahut pyar kar di
na kupesi ni laumu ameshaniweza asali tamu ya ladha isoembeza imenipahamu na kesha nkiwaza sasa wazimu Licho sasa
ashanipagawisha wazaidi sioni akilisha nirusha mi sasa majununi akilisha nirusha hoi majununi ndiye yangu maisha kimkosa siponi
weni kama maji
tumse bahut pyar kar di
maisha ni na kuitaji
tumse bahut pyar kar di
wana we na taraji
tumse bahut pyar kar di
mina kupenda shak 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 baby shak 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 ki